Hogganaan waajjira xumuraa humnoonni TPLF naannoo sanatti haleellaa waraana deebisanii kakaasuu jedhanii uummanni 12,000 ol qeerraa buqqa'u buufata qobboo keessas qubachuusaa mirkaneessaniiru. TPLF dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii naannoo Affaariif poolisii mootummaa Eertiraan deeggarama ka jedhe humnooti galaana diimaaf Affaar irratti haleellaa banuusaa kan amane ta'uun ni yaadatama. Humnoonni kun waajjira xumuraaf naannolee Alammaaxaatti haleellaa raawwatan jedhame ilaalchisee garuu hanga yoonaa bul'inatti waan jedhe hin qabu. Gabaasaa Masfan Arraagee jaalanne dhiyeessa.
Laallibalaa irraa dhufanii ganda baadiyyaa waajjira xumuraa keessa jiraata akka turan maaraguu laggasu hojjetaa mana keessaa ta'uun tajaajiluu qabee qabeenya horatan onkoloolessa 8 TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka isaan jalaa saamee fi mana jireenya isaaniis jalaa gubuu dubbatu.
በራሴ ተራ ብዙ ንብረቶች ደርሼ ነበር ትዳርም አለኝ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እና ጁንታዎች አሁን ሲመጡ ማለት ነው የገና በማግስቱ በ30 መሰለኛ በ30 እንደመጡ
ያሊኮቲን ቀበኛ ሄዱ ረዴን ትሬ ጋይለስ ቀባ አባ ጆሌ ሰዲደሲም እገጋ ፎር ጁንታ ዱፈን ጋፈ ገናት አኔ ጋፈ ሶዶማነት መካታ እና ዱፈን ሰነቲ ከለቲ መነኮ ዱፈን አኔ ማጂኮ ፉዴምቤ isaan immoo qabeenyaa jiru fudhatanii deeman kan hafe tokko iyyuu hin jiru.
Sana booda benzina itti naqanii mana koo guban dhukaasni rasaasaa waan tureef jecha waan tokko fudhanneen baane qabeenyi saamamee mana sennaa guban achi jiraachuu baannus fira haala ture dhiyeenyaan hordofaa ture irraa miidhaa dhaqqabe tokko tokkoon dhageeraa jedhan. Yeroo godaananii deeman karaatti balaan irra ga'u kan ibsan obbo Maaraguun bakka qubatan ennaa ga'anis haalli jiru rakkisaa ta'uu dubbatu.
እየተተኮሰ መንገር ላይ ስንመጣ የሆኑ የወደቁ ሬሳዎች ነበሩ። ባለቤቴ እነሱን ስታይ ደነገጠችና ጎረቤቶቻችን ናቸው
ወደረ ረሳሲ ዱካፈማ ዋን ድሬፍ ሬፍ ካራት ኩኩፌ ድሬ ሃቲ ወራቆ እና ኢላልቱ ኦሎ ተኬኛ ዋን ድሬኒፊ ናቴ ኩፍቴ የሮሰነቲ ዳካን ሃርመሼ ሩኩቴ ዋን ድሬፊ ሆስታል ደስቴ ጌስቴን ወላንሲሴ
hiriyyaan koo miilleerraa akkasumas finfinneerraa maallaqanaa erguun na gargaaranii haadha manaa koo wal'aansise jedhan mooraa keessa jiraachuunis hamaa akka ture dubbataniiru. Namni biraan Amaara Dassaaleen jedhaman godaansa baatii 8 booda humnootii hirwaat bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka ba'an taasifamuusaa hordofee manaaf maatii isaanii lafa jiran waajjiraatti kan deebi'an ta'us guyyoota hanga tokkoof achi turanii booda deebi'anii godaanuun bakka qubsuma magaalaa Qobboo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Muddee 29 gaafa ayyaanni qilee kabajamu sana TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay deebi'anii seenan. Achii booda uummanni ijoolleen akkasumas dubartoonni godaanne Qobboo dhufne mana warra Amaaraa adda baasuun saamaa turan jedhan. Maanguddoonniif daa'imman achitti hafan rakkoo keessa jiru qabeenyi jalaa saamamee manneen jalaa gubataniiru jedhu. Bulchaan ganda waajjira xumuraa kan ta'an obbo Yaared Admaasee hidhattoonni hiwaat gamas seenuu hordofee uummanni 12,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuu ibsan warri godaane kunis waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 17 kan jirtu magaalaa Qobboo keessa buufata 2 keessa qubatanii jiru jedhaniiru.
ማህበረሰቡ መከላከያ ወደ ቦታው በገባ ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገና የጁንታውን ኃይል የማይደግፍ
ሀዋስኒ ኩን ራያን ትዛ ናኖ የሮቱ አቴቲ ደገሰ ጉዳ ከንከኔፊ ጁንታ ከንጅቡ ዋንቴ ጁንታን ሪቤ ናኖ ትና ሴኑ ፍቴንዛ ማኑራንጋ ያዱ ጀር ዋንቀባታ ቱሬፍ ጁንታ የሮ አማ ቀበኛ ሳማ ሉቡ ነማ ገላፈታ ሬባፊ ሂዳጅራ kanaaf qobbootti dheessan.
Haga ammaatti deeggarsi godhamee fakkan jirre ibsanii garuu hawaasa Qobboo biraa nyaata akkasumas tola ooltota biraa immoo dahannaa fi gargaarsa hanga tokko argachuu isaanii dubbatan mootummaanis waan hawaasa rakkoorra buuse kan ittisuu akka qabus gaafatanii jiru. Gama kaaniin hirwaat dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii bulchiisa naannoo Afaar poolisii addaa fi mootummaa Eertiraa biraa deeggarsa qaba kan ittiin jedhe. Humna Afaar kan galaana diimaa jedhamu irratti haleellaa banuusaa amanee jira. Naannoo waajjira xumuraa fi Alammaaxaatti TPLF Halela gesise kajeda merati garu ifatti uwanje denkabu. VON imma kanaafi kan nembro kana mandura ilalchise yada sane argachuf jecha wajira communicationi bulchisa nanno Tigray argachuf yaalin irredet debegod ekanim milkof netaw masfinarrage gabase jira. Odo amanu gayen immo hewat gama abbi alan halella banen kankae ummata Tigray gargarsa dalana mafi ani konkolata angara makaletti malaturan of duba debi usani motumman Ethiopia bekse jira. Tejajile communicationi motummaf de eta ministera kata an salamawit kasa galgala kana radio sagale america fakka ifsanitti raya ittisabiyya la fanjiretti hiwat halella bane timma kana ratti duran fulati utario fi ratti kabarre san dubbihiman hiwat geta choradda egum sajalatti samara ra ka ani Tigray senu turan jedame kan ittihimam gargarsa dalla nama kan fi an konkolatan sagantanya ta dunya digdami torba akkan senne tasifaman jedani turan gama kanen humnotin hiwat adda waraana gama afar ja'an kaleesa qabe duula waraana jabaa jalqabuusa raadiyo sagalee ameerikaa kan ibsan jiraataan afar maqaan isaanii akka ibsamne gaafachuudhaan naannoo afar kanneen Tigraayin waldaangeessan irratti haleellaa waraana jabaan humnootii hiwaatiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Bulchiisa mootummaa naannoo afar haala kana laalchisee ibsa har'a baaseen garee shororkaa jechuun kan waame TPLF afar keessa gama godina kilbatrasuun aanaa abaalaa fi magaallee keessatti duula waraanaa ban jabeessee itti fufuusaa ibsee jira.